situation divine. Hey, man, no high nanga design. Bila mabawa cheki uku cloud nine.
Factory.
With the storyteller.
DJ. Hey,
heartbreak, bigger disguise. That day had your reply. Call police, biggie and 99. Matata, matata. Anawea. Umenipata, anawea. Suruali chini, anawea. Umenipata, anawea. Anawea. Umenipata, anawea. Suruali chini, anawea. Umenipata, anawea.
Niko pate, nani Friday. Niko shere, nani bate. Na leo siezi taka nuksi nipate. Seda my way, ama highway. Na kuna toto ako on my case. Alini cheki aka blossom kiss. Nika juana die some of this. I've been praying for a night like this.
Tuka dance kidogo, tuka flat kidogo. Tuka shika uba, hadi baba dogo. Tukicheza rumba, hakilamba lolo. Pie lolo mumba, kizungusi kidogo.
Mbona kuna njeve like this. Mbona mlango wazi like this. Mbona umenifanya like this. Mbona umenisanya like this.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu. Suruali chini anawea. Umenipata anawea. Anawea. Umenipata anawea. Suruali chini anawea. Umenipata anawea.
Kawa ni simu bus, unge waga iPhone. Kami ni sumu, ninge waga Python. Sikupi ring me up on a mic test. Napenda venye si ring ding kwenye lights on. Haditi njo, utamkolea. Nika mgojea dem. Kutokea kani pata na wea. Siesha kuwa nerea. Tulifika jitea stress dona mime.
Roho ina mifupa. Niraisi kuipunda mama. Mbona hauna huruma. Hula. Nimekubali nimenyakwa mama ila mbona hauna huruma. Ulawa. Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu.
Na kila unachotafuta utakipata.
Unajua simu ni sumu.
Ukishika yangu pesha utapata.
Najua unanilaumu.
Anawea.
Suruali chini anawea.